nakupenda sana wakati ule nishindo lopoka. Oh my lord, ni mzuri kifilo nauna bang like that. Ufumile fume kushinda. Oh my lord, mora mginambia mabey mana data na hicho kishuzi kimetoka. Oh my lord, kazi ya mola huwa haina makosa. Stand up, sit down, turn around man, you look good man. Love the feeling, sikuwa na cheda, nilikupenda nika sita. Nilisi mtuwa stories alamu jini nimevita babarita. There's no doubt, kumbe na weza mega tukisilo, mega tukisilo, you see.